DajimSafi.com.
Every sound. Produce the mic.
Tangazo, 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 tangazo. Wambie, wote wajue. Wambie, wote wajue. Mazese ya leo tofauti na miaka ile. Kangamoko, ndundiko, baikoko.
Utane mazese.
Nesimwisho makumbusho.
Utane mazese.
Mwenge mbaka kandale.
Utane mazese.
Imala mbaka ilala.
Utane mazese.
Kinondoni na magumini.
Utane mazese.
Wananyamala mbaka mbagala.
Utane mazese.
Uguluni na kiwalani.
Utane mazese.
Tambata mbaka temeke.
Utane mazese.
Siza na mikocheni.
Utane mazese.
Mazese, twende mazese, ah, tukutane mazese, mazese darajani, tukikutana tupige vitu fulani, mimi na wewe, we na jilani, tufike pale tukapate burudani. Ilibai nishafika, timtupu nitapika, mademi bao wakunduka nao yani uhakika leo, mwanangu tavesha, na mimi tavesha. Wakali kibao jona wanao yani uhakika leo. Mazese, twende mazese. Kangamoko, ndundiko, baikoko.
Tane mazese.
Nesimwisho makumbusho.
Tane mazese.
Mwenge mbaka kandale.
Tane mazese.
Kimala mbaka ilala.
Tane mazese.
Kinondoni na magumini.
Tane mazese.
Wananyamala mbaka mbagala. Kiwalani
tutane mazese.
Tambata mbaka temeke.
Tutane mazese.
Siza na mikocheni.
Tutane mazese.
Utalijua jiji, jiji. Utalijua jiji, jiji. Utajigeje. Utalijua jiji. Utajigeje. Utalijua jiji. Tunacheza, tunaruka. Tunacheza, tunaruka. Tunakunywa mtungi, mtungi. Kunywa mtungi, mtungi. Nauliza nani ajavesha, ajavesha. Wanangu nani ajavesha, ajavesha. Weka bia, shusha bia. Weka bia, shusha bia. Hakilewa, wetuku. Hakisizia, wetuku. Hakilala, wetuku. Yo, wetuku. Wakini kaga milia milia. Awete boy, Ejo Kelly, wapigie.
Kiwango makali kutoka kwa DajimSafi.com.